Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde nyalawma hande yo alkamisare sappo e go'o lewru avril jeenayi yande soki motti ngalluure buuɗi jottinono ɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo. Sikiraɓon compétitowide logotoɗo ande noddirteɗo Bakary Sangare wattu joni o yaltini tongande makko o holliti hono tiɗallaji ɗin gori wuddu leydi Mali ndi o haali du ɗati kanɗi nangguede yallah ɗiɗo tiɗallaji ana keɓene jogolla tawedde wiide musie ngaɓɓeno gondi e jokkitade murten muɗen le leydi ndi fou laamu koɓe humniɓe kabaru lekkol ngoɓɓe le leydi ndi ɓe puɗɗi ɗum won composition ngaji ɗi yoga e bangue école aji gonɗi le ngallure pamoko nde fedde dartoɓe cuuɗɗiɓe noddirta logement sociaux wattu joni eɓe keppi sanne ɓe koli tiwilli sappo e jeegom lewru avril waroru nduɓe garan ɓe gaɗa darde nokku goto yesso suudu ministre kumin ɗo kabaru galleji le leydi meɗen ndi sakiraɓe ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogui ni on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hono tiɗallaji gonɗi le wuddu leydi ndi han heɓinirede jogola kanko lugotoɗo ande noddirteɗo Bakary Sangare wattu joni o yaltini tongande makko ɗum won nokku moɓe noddirta institut d'étude de sécurité ɗo Bamako ɗo le ndeɗo tongande o haali hono wuddu leydi Mali ndi wori ñalawma hande o hollitiwide laamu o kañum hani fiddo hen dabareji ƴeewa yalla hono hani renirde civil e goɓɓe le oɗo nokku caggal muɗum dow wi laamu koɓe tinno cela hono ko mbiyata jalleñol gotol ngol tan woddi e guɓe jiyadinkoɓe ɗe fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Ali Boudi
bembal ande institut d'étude et de recherche tewtaw o holitiwide war hoore ngaɗaɗo ogo sagu nogay e tati lewru mars ƴaɓɓino ndu ana wawi wadde tiɗallaji e tetugol kaɓorde e nannitingol ley wuddu leydi men ndi e hakkillo Bakary Sangare illa hitande 2019 nde naati ñande fuu rafi ndenago ɓuuri heɓude sembe ley wuddu leydi ndi holitiwide guɓe cattinɗe diina ɗe ana gon ley nokkuje ɗe batti rafetawgol laamu o ley majje ley ɗi basiji gonduɗi wadde ley nokkuje ɗe gaɗoji batte leydi e ladde ɗo durete guɓe cattinɗe diina ɗe ana gondi e ndattude himɓe ɗe nokkuje yalla ana natta e muɓɓe ɗum ko wondi e ɓeydude fitnaji ley nokkuje ɗe bonandaji gatteɗi fewde e civil en e war hooreji ɗi ana gaɗa kutteji kewɗe ɗum ko laati sababu laamu o darade e darde muɗum dow renude himɓe e jawdele muɓɓen saabi muɗum waɗide jaleñi ɗi ana gondi e ndartude no mbawi wadde fandarano ndenago koye muɓɓen ɗum saabi mbini hewgol guɓe ɓamoje kaɓorde e jaleñi ɗi ley wuddu leydi ndi fewde o kabaru tetugol kaɓorde tan wawi wadde fa jaam heɓe e wi makko Bakary e hakkille muɗum laamu Mali o hani darade e darde muɗum dow renude civil en caggal ɗum laamu o ana hani darade haɓɓude e terroriste en darano dartude e ɗatti mbawɗi wadde fa tiɗallo heɓene jogola ley wuddu leydi Mali ndi
le on ɗo wattu fu guɓal ngal ɗinoddita danna amma sagu ngal hollitiwide kañum ka yoppititta kaɓorɗe muɗen ni tan soɓe jeeya ko ɓuuri ni ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum ɓe kollitiwide wattu juno laamu o kañum hani ƴewtade yalla hono jamare nde fo hani dakirede nokku goto fa tete kaɓorɗe muɗum sona ɗum tan kamɓe ka ɗoɓe gonnoɗo ɓe goni keɗe makko ko noddirtiɗo Marcel Guenguéré yo goto e jottinowo kabaruji guɓal ngal ɓe noddirta danna amma sagu ngal komo sifi ɗo hen dow faccitago Ousmane Ali Boudi
ɓe
noddimi ɓe tewti amen ɓe mbi mi acca himɓe amen jadakawe sufrulay minen min kollitiɓe wiide min mbawa yaade dakawede ni min tete kaɓorde kana ndenago amen darane tafon fa tetugol kaɓorde waɗa min tewti mabɓe wonɓe ley ladde ɓeydu ɓe teta ɗum en kaɓorde nden minen ɗum eɗen mbawi yuppude kaɓorde ɗum waɗi koɓe mbi ɗum min kollitiɓe wiide min calliɓe sini ndenago jamare nde e jawdele muɓɓe daranaka ɗum woni ley kaɗari ndi min mbawa yuppirde ni kaɓorde sini min tetama kaɓorde yimɓeɓe joppama ana gon ley ladde ana jogui kaɓorde daare tan hono ɗum latto tetugol kaɓorde ngol minen min gon hen ka wona noɓe tewtir waɗire joni ni gouvernement o caggal muɗum nodditawi min kase wala fo koɓe mbimi mbiɗen goni e takkitade wattu joni o hono ɗum latiroto hollitinde wiide tan min mbawa yuppude kaɓorde joni ɗum wawa latade wattu joni o
sakiraɓe so gabbi dow bemalame ande ngal oɗo mbawi neltirtude mijoji moɗon noon noddimin dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon tawamin dow répondeur capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jettinayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jettinayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ko ɓuuri civil en ujunaji capanɗe jettom e jeɗɗom kañum en joppi geñaji muɗen ley hitande 2019 noon fedde nde ɓe noddata conseil norvégien humminide kabaru yimɓeɓe jonguitiɓe kolliti ley tongande nde wattu jonoɓe kolliti wiide hitande 2019 nde jaati jamare nde ɓuuri yuppude nokkule muɗen dine hitande 2018 yogay ɗiɗo kutteji fano gonde e matile le saha leydi ndi kañe le wuddu leydi Mali fa keɓen famtare keɗɗen muminise nde bou
kerolla hakkunde Mali e Niger ɓalleri menaka sahal Tumbutu kerolla Mali Burkina Faso le laamu koro e bankas fuu ɗe nokkule yimɓe ɓuuri yoppude galleji mon le talkuru ndu holitama wiide adadu ñoŋitiɓe le nokkule ɗe ɓeydiki sannen gilla lewru janvier hitande 2019 ko ɓuuri yimɓe ujunaji capanɗe jetti tati e jeddi iwi nokkule mon le wuddu e sahal leydi Mali tawe le on wattu rawani dum jabbatano yimbe ujunaji cappande jeddo e go'o e wi fedde Norvège ba jawo nyongiti be sababu mon yo beedugol gubbe jo en kabbe kanyi gubbe sattube dina le keri leede gonde le fedde G5 Sahel kanyi kabaru basiji hakkune janyeni dum sabi won jengaji ana wullito yalla jama o ana andana kabaru mon kanyi be kolita no be jogi sugula mon adadu civil en yube e jonde mabbe ana beedo yaade tawene bawde humani be faabude bibbe adama ana buito dum holita wiide le talkurundu
fa handen musenga be kanye lamo be pamray musenga be cinnibe ndudo talkur sappo e jagom lewru octobre hitan 2016 do e tawede fu lamo fuddi ko noddata composition ngaji bangi goto do pomoko do ko heewi cuudi akoldi kay puddai di do golleje tafen fa kebe famtade fa ande kebe mumin sende bo Ousmane Niali Bouli
Le sudu janginirde 501 logement trimes ngaji di fuddi gilla altinere jabbido e wi Jibril Diallo horejo sudu janginirde nde goddo nyamo tiagal mayo Bamako sije ngaji sukabe andana dun sabe ben jangay po
le sije c'est quand même
ko hokka dun ekol ngaji di ngala e wi lamudi ana mbaye wadde dun ka cuudi lekol forbo di wala fuko mbaye wadde e ko hokka dun sandari jati kenya biyo ko hokka dun be jey dun sukabe lekol be njalti wala fuko be ngadi non be ndukiri dereji mabbe nena won goddi e be kebi wadde ko be ngadi dum sandari temedere fu joytan woni ko be ndi
le pourcentage c'est 5%
le sudu janginirde Mamadou Diarra de Medina Koura e wi hore jo mun hore be lamu humani be kabaru jande nelde be sije ngaji di tafo kede Abdul Kader Traoré
on a pas reçu d'information
wala fu kabaru ko men kebi e wadugol trimestre neno mina men ngadai ka men kebi nande won ekol ngaji kandi fuddude dum wala fu kabaru ko men dokka du wadugol composition da ndirgo ida bongol
le composition du deuxième trimestre
andon wiide trimestre ngaji di baway dede le nokkule kewde le leydi malindi batte murtere golle janginobe be
holitinde wiide himbe le dartobe cuuddi be noddata logement social wombe le leydi meden di wattu joni o e bemba sanne be keppi duudi do cuuddi peccaka ko hanno feccede ila rawani be kollitiide fa hande no heba feccede hakkune jamare nde be do himbe le dartobe di do cuuddi be billi talataare warorde sappo e jagum lewru avril be ngaran be ngada darnde nokku goto yeso suudu ministre humnidu kabaru galleji le leydi meden di kede mo kanko noddata do Moussa Traoré o kanko laami be do himbe le ko mo sifido hen do feccetan Ousmane Niali Bouli
Gonga kai anahani ande wiide feddende taadi seeda kam den kani andude wiide dun homo furwaawa hebude cuudidi anawara e dubi goto joni dun yaata yeso denno mine hore be feddende yella menna yo wakkati joni be kollita yubbo inde yibe kanbe hebude dun sabede e kolliti wiide nokku o timmay sanne ka dun hadata be hollitinde yibe kanbe hebude dun e tottude ko siongaaji ben kana hebude dun fedde humani do hokku golla logement social ngaji di totti yubo inde sudu ministre humani do kabaru mun tafa joni sudu ministre ndu martinay jama do kabaru mun wala fur ko mi fami hen
donc on comprend pas
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
se krabon kibino famu tan yo kanko mumini sende bo wonno ton hollitinde wi se jehi le reso ngaji meden diam puddiran do dire do wattu jono ko buri himbe lo wina sappo eno yam kanyen tidallaji wayde nyamde fa hara wawi yottade hitan 2019 de le o do nokku nokku bi do kabaru je fedde le plus de sappo wonde tonde ka dum e tawede fu be hitani kene be gikkim ton gikke lobbo hono demal alkama wori o do nokku ndude ngartan do kajolo do ko yaata milioji noga e jenay cefa kanyen ngatta e kaaki fedde de noddata conseil de cercle wonde tonde so watta e cuudi ma do goddo tondi yoga e kalisi di fu ngatta ma de foti ngaji kanyen e camera ngaji de woji himbe le ila nata le o don nokku lanni ni o do golle jaltinde di do jawlele dum woni fedde de no dirta ane sette wonde le leedi meden di wakande kaaki di ndoketene do hundi tamu yede himbe le wotna be ndiyama ton ngardan faado yoro so do sudu doktoror wondu tondu be kolliti hono golliji mabbe dibe golli le lebbi tati hitade 2018 dido golliji be kolliti ton be bi yoko e golliji fuddo an nayiri bangal hono doktoro yakko o wordi ton fa yotto golliji dibe kebe gollu ton ko nayiri bangal jibinde rewbe ne kanye goddintin golbe ngu fa yotto yo fesude rewbe le be ila be jibinde no do kolliti rewide secret bolitinde wiide tan do kaddi ten betande do kabaruji meden di min joti on sanne heda di hejuji amen ka fande kedde hedade honno andirdon no do e sedde yotere meden de ana wodi wassalam.